mwana omugaga tuyana na panja omwavu wasulanjala emizi otuka wotuka netama buli omu alina wali era alina wayita banange mita wana jensi nkumbu era olusi nojuliriro jituka nyamba mukama
nyamba
Dalomo anatalina ebizibu birese endwadde abamu bafudde ne bagenda banange mita wana jensi nkumu iyo lusino juliriro kituka nyamba mukama lero
nyamba
Chama, fetu nyweze katonda Kubebi sivu vya tulina, sivya ruberera O tuliva maji, tuliva wanguzi Waba kuruafe, omula menyani Nyamba,
nyamba, vera wo
Nyamba,
wanwani le mitu ya seno Vyetu yitamu bimbenya
www.mp3ugandanmusic.com